Ooh, ooh.
Mr. Oldies on this.
Ooh, ooh.
Beast bars on the beat.
Pleasure, babe. Right nation. Ajay, you want some?
In India, Ramanu, Ramanu. Tinayanjana magazine, India, Ramanu. Uli konseli moti, India, Ramanu. Balibe odile kandita ine ndi alamanu. O alamanu. Ngati njinga ndi siboko, chiseko ndi feremu. Doctor ndi patienti, ngati koma ndi penti. Kuliko nseti endela limoti, sindilola mumugwire. Chauda na direngera zanja limoti, ndo uyusinga musie. Mukazando na ndi wina, ndili ndi wina. Ameneo sineo, olo mzaga nisumire. Uyoyo sineo, olo muzandi kire bakose. Kupolisi ya zandi kenchitokosi. Muzape muzandi kemukokosi. Meneo sineo, sineo.
First of all, ndafuna nipange confess. Nipange confess, wawina nduyu. Pali belilani, pali belilani. Nipeleka mandeti kwa makadeti. Achikondi chatu, siti kupanga forgeti. No regreti, awa ndi alamu anu. Koma mukazani peza, ndi wina. Chiku switilana mitima. Muzani funze kaezina. Kusimikiza poti mwina. Muzani cheke cheke. Muzani tenge kumendo. Mwina misala. Muzani cheke cheke. Kusani tamangisa gay, ngati ndidala.
Mukazando na ndiwina, ndili ndiwina. Nduyenda ndiwina, unyada ndiwina. Ameneo sineo, olo mzaga ndisumire. Uyoyo sineo, olo muzandi kile bakosi. Kupolisi ya zandi kenchitokosi. Muzape muzandike mugokosi.